రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగసా సదీత్ సగంతా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతా రారత్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసినే కేసా రడేబినే ఇసన్ అగేసిఫ్నా గజేటాన్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ కన్ లఫడే చచ్చబే పైలెటిన్ తయారా ఇథియోపియా బోయింగ్ దిబతోర్బాఫ్ సొడ్డోమి తోర్బ మాక్స్ సడ్డేది లెంజీ సామలేహిన్ అర్గన్నే జచ్చుం బర్రేసే మాషిని తయ్యార అక్క కజేల్తని ఓఫన్ నమగర్గారు సిములేటర్ కబాచున్ బియ్య హెడ్డు దుర్సా గబాసాకుతు సొరాడేస్
అక్క గబాస్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇతమ్మో ఇథియోపియాన్ మాషిన్ సున్ తుయూర్ ఖైస కబాతుల్లే పైలెటిన్ ఇథియోపియా బోయింగ్ దిబతోర్బాఫ్ సొడ్డోమి తోర్బ max 8 of sunin takumayu lenji machine sunin argan new york times pilot sun nam pilot sun be kumaka ga make fatetti odu tan barres ethiopian tajajil simulator khana majida barte as qabacha bat dabi boeing new generation nam boeing dibtorba soddo mitorba max 8 ofu dikatulle lenji famu maleje pilotin to yuri ethiopia la fraye sunin yarer getacho duru boeing dibtorba soddo mitorba dabaletti kan walin da bale jechu saati kum saddeete tu yurof machine tu yur qajelche ofu nam qarqar simulator kanalle fulbanaf on kololes kes lenjifam tatulle akname new york times gafa te jedetti agguya tu yur sulu lafdai asitte lenji tantin fulan pilot yare walin juramo lenji machine simulator dibitorba sodometer max 8 qabachu fulibachun mirkanamit wamtaate fuyu tu yur ethiopia gejib len saddunya wan hedum farsit kesa ka durjiru gamkhani namo akage jibi dandi to yuri ethiopia jedetti wonni new york times pilot in ethiopia boeing dibtorba soddo mitorba max 8 of lenji samal tmashin to yur qajelchi ofra inargan jersun indara pilot in ethiopia akdanding lens ethiopia jedutti lenji faa yokanamo tajajil dandik lens america nami chufti qabachu mal jersun lenji sun akdan sa fudate fitatelle lenji tunin to yur boeing dibtorba soddo mitorba max 8 nan a new generation hagab idibirba soddo mitor maxi fi kasum fakkat chufayyu afudatan hojjetan addunya kesa ak fm basetti hag mudde barkum lama afudani saddeetit boeing dibsadi shantama taw addunya kes jira gannat gar boeing jaatama hojjetani basan boeing intu yur qarom baranatin hojjetam hujin age guddan computerat hojjet gatin tu yur boeing dibtorba soddo mitorba max 8 baran gar dollar million dibtokoti fiddamat అయ్యాన్ని వగ్గాది డమి సల్గఫా పార్టీ డెమోక్రాటా ఒరోమో యోకాన్ ఓడిపి కిప్తత దర్బే ఫిన్ఫిన్నే గల్మముమ్మే మినిస్టేరాత్ కబజమే ఓలే ఉగ్గన్సి ఓడిపి తొక్కుమ్మా ఉమ్మత ఒరోమోఫ్ గాఫి ఉమ్మతా దేబిసూడాఫ్ హొజ్జతా జడురతాన్ ఓడిపి డాక్టర్ అబీ అహ్మద్ ముక్తార్ జమాల్త్ ఫిన్ఫిన్నే రాగబాసే
సగంత కబజ అయ్యాన్ వగ్గా దిగ్డమి సగ్లఫా ODP harda OPD odrani wajira mumme ministerati kabajame irratti hasa kan taisan durata an Oromo Democratic Party fi mumme ministerata Dr. Abiy Ahmed qabsobi yakana sabatin sa argate tinin ummani Oromo akkamata olqabatu hojjechu kesetti gahen dabni ken bahate kan ittin nubonsu dajadan hoji kana kesetti hoggansi ODP le kesatu ummata Oromo tokkumma isa cimsun barbaachisa akkata elle dadubatan Dr. Abiy Ahmed
Oromo qodu biye qodu dubatti debiyun nun fayyedu wante ODPin rakko garagara jiraachu indanda rakko kana kees darbuda gagge summa sakaleessa harumse ciwakkadendo amanta gudda akkanqab ibsun barbaad
ummani oromo ol antumma qopa isaati tikin barbaad sabota sablammo taafi ummatoota olla isa wajjin jiraachu barbaada kan jedan Dr. Abiy rakko kana andura kees selle bani hedduda kongaru nuf homa miti jadan
wan ke sadabarin beena mana hita ke sa afan ke nya basne afan baka kasdrubata mugochu dande yejira orabe rakko to komale kandubata qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun bu'aa osoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutu nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiruu jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliinii kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota jaha dura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo osoo isaan jalqabamiin narratti jalqabame. Amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu manca'e. Inni nyaatus darbee qabeenyarra yommuu kaastamariinis baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waan qabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras inni biratiin koos naannoo 1800 oliitti kan gammadamuudhaan dhuma. Kanaafuu anama birrii ilaalu kotoon ta'in nagaadha inni darbeera gara fuulduraatti immoo rabbi nagaa nuuf haa buusu hin jedha kanuma dhaqa.
Namni waltajjii Araaraa Bambaasii Qooshmaandootti taasifame irratti qondaalaarraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadha. Duudhaa ol kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliinii isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammadu himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkas ibsu.
Uummata Oromoo tokko dhuunfaa wanta kadhee tokko dalagii jedhee walitti himee fudhata yoo ta'e batiin kan uummataati. Maalii fudhanna nama dhufee wanta kadhee nu warra'u. Uummati Oromoo biyya kanaa uummata bartaa biyya kanaa wajjini uummata Beenishaangul wajjini garaa waliin fudhatan. Uummati Oromoo laqamteedha gahee amma kurmuun galaan fudhatu galaansaa uummata bartaadha isarraa nyaata isarraa dhuga. Kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya nuti deemina galaa waliin fuunu nu yaaddanaa yookaan amma isaa yoo deemne uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa turre guyyaa miti har'a galuu guyyaa walshakkaa jirra. Kanaaf walshakkuun keenya haafu akka turu garaa nagaadhaan deemne atisaabaa keenya deebinu karaan keenya nagaa nuuf haa ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nu haa taasisu uummati keenya kun walitti haa urgaa'u nagaan rabbi nuuf haa uumuun jedhaani.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessaa darbe walirratti lakkaa'uu dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qe'ee isaaniitti deebisuu hin dandeenye. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaan hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoon nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenya yeroodhaanii gara qeessaatti akka nu hin deebifneef gufuu nutti ta'ee jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaa karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qeessaatti deebisuusuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo mareetti gallee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqa'an kamashii iddoo adda addaati kan buqqa'anis deebi'uun barbaadu. Garuu hammam nageenya amansiisaa hin jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman to'annaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu. Waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoomaa Dassaaleny erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'u dubbachuun buqqaatotni 1400 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessa inni dhamanna uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aansaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a shaniif ji'a jaha ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. kamashiti rakichi garmane waltata wantef akata yadame umanni garak esat itun debi nafire chuda
namotni seraf barwada mani fi rakko kana kakasani ru jadamen tonno sera jara ola injrani kanaf awasni wala mani ulit debi ud afrakate ra kan jara injr tonno ol jala ol chuma afdalam
kuni ga galman gengi jennetu namannu shakkamtoni namad ibalama ol to atamani wore oksada ne ummata darara turani to atamajiru kuni tifu fejira garu uduchu mammo undutu antu atamira jenni abdannu hamilike ga chaakka galesjira sanis barbada majiru to annon kun ittifufa jechu
radio sagale america na kormelka bamba sirra
dulli gibra funansa nanno oromia kan wogga to kofturu egala mejira muktar jamal tu gabas
bulchin motumma nanno oromia sosochisa sabbi gibira nanni chatti baballisu dafi hubannan hawasalle akkacimu dulli wagga tokof baname egalameti ninjira isakanan hawasni hubanna akka argatu jalala biye isatif qabulle kaffalti gibiratin akka mirkanefatu yero hojin hubanna balisu guddan ratti hojjetamu taulle dubbatameti ninjira saganta kanratti namonni bebbe kamo fi artistonni jalatamon ambassadora taudan kamudaman yotau hubannan hawasa akkacimu fille shor isan tapatan ol ana ta'u tudubatame sirnicharatti kan argaman presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa motumman tokko humna qabate wan barbaadu gochu daf kan isa dandeesisu gafile hawasa raadi hatanif akka debi kennulle kan humna isaaf laatu qabeen najadan
kanaf jech samotumma nanno oromia guyarra yegale sosochin taksif gibra sadarka hundat agenda hawasa kenya agenda chaasa motumma agenda dalala kenya tae gutu oromia kesa tararra e gali wakkot wakkadu hukana akkanni hojjet deme deme sosochin kun abidde kapsi suda gaton tae galin ke kanaol guddate kanaol chime lutimwa kamotumma tgafi umata kenya debisu akadandenyo
alasa sabbi gibraatin welqabate adan gari jiraachu dabu kan kasan director riol anan abbaata ita gali weni nanno oromia adde caaltu sani sadarkaadu mabiyota guddatani tilletaat gutu man gututti kan humnan welitti qabamu hindande sifne ta'u kasani tininjiru biyota afrika tv kan nembiro ollake najiran mutanno kan kasan adde caaltun gana dibbanta digdemi tokko ollanke na kenyan dibbanta 18 kan sassabdu yota'u biken etiopian dibbanta 10 hanga dibbanta 19 qofa kawalitti qabdu ta'u kasan adde caaltun doksafi walin dawun hammachun akka sababota danqa tokkotti kafamu isani ti adde caaltun kan dubbatan
kafaltonni gibira tsarar gatan hundan gibira walin dahan doisan lakko sisani salpamit gochi akana hun sirna kenyan sirna gada oromotinis fudata mankabus
yero amma kanatti motumman gibira ol ana kafalti minda peroli ra hammad ibanta afurtami sadii walitti qabatinin jira kan jiran adde caaltun olantumma seera kabaisisu hundu akuma mirge isa gafatu dirqamalle egechun barbaachisa dajadan ademsa kanake satti hawasni gibirri haddatti inni kafalu bordala isaati kallafa bu ta'u hegere biye sa kan jijjiru ta'udan welqabate gibira kafalun sadarka sabbonum malamile tille kan shallagamu ta udubatan director olantun abbaata itagali wannanno oromia adde caaltu sani nannon oromia finfinnetti antetini sochin mallaqa fi dinagde guddan kan kesetti socho o kan jedan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa garu hanga qabenna qabnu kana gali walitti qabu daddabun sababota mata sadande e garagara qabajadan gamabiratin humnana mabaldafi dinagde daldala gudda kan qabdunan non oromia hangasila guddachu qabdu fi dinagde nisi shor tapachu fi qabu irratti hin hojjetamin hafun danqale gudda u mejadan kanafu hordofi cala hawasni hubadna dan gibira akka gabbaru tasisun ol antumma sera kabaisisu fi tajadila cima ken nurattille kan hunda uta uda dubbatan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa
dula kana wadin gaggesun unda kenya raega yogafi misoma gafannatan oromiyana kajijiramtu barbanna yotani oromiyam misoma na kashi guddat barbanna yotani awwida no dufun dandaw ebunke kanguutu dandau kan debu da bau dandeng yo miso ma fidu dandeng finance motumma ke sajira batae qamni motumma jabate kulkulumma faqumma dan ojechun kan rae gam tauna kuma jirote tae qamni hawasa ke ne hundis kan rat tumsa olana dagge su dandau to rajira
gabas radio sagale america tifkindai muktar jamal adamarra
rakko walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumame furuuf gareen jaarsolii gam lamaanii sochii gochaa jiru. Dhimmi ijoo walitti bu'insa kanaa kan ka'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaasaa guutuun kunoo.
Walitti bu'insi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qe'eedhaa irraa buqqa'aa wal lolaa fi wal buqqisuun. Aadaa ta'eetiin ture jedhu manguddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosattii fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee waldaan geessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Booruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosatti kan Minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaadudhaaf qaamni hidhatu. Keessattuu aanaa Minjaarirraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha. Ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban darbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Borcisarratti naannoo Cirratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyoorratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaaraattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Qorkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaati fi federaala waliin laallee jirra. Kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan. Cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yooniikin labsee namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati kanarratti xiyyeeffanneeti sirritti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan uummata horsiisee bulaa aanaa Fantaaleetii fi Boosaa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti kenna jedhu obbo Kaasahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kuni kan waggootaaf Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjinillee irratti mari'ataatiin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichi sun yeballata miyaabbaatu sun agroochin lamaafkuun dhagoota yoonu dirijitoota bazaa akkaabii gichi sun cimir bamamaraaf bamaastabaalota.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmattiyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hoogganuu fi qindeessuudhaan illee hirmaatan qorataatiin jirra. Hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf. Haaluma kamiiniyyuu. Namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna. Gama daangaa waliinii lamaaniyyuu manguddoonni waldaan geessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. Gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
Amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa fillaa jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni. Bakka bu'ummaallee qabaachuu baatu makuma Oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufee tokkoon dubbachuu jiru bulchiifnis waan kana keessa seenetu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira. Yeroo dabre jaarsonni dhandhee walitti nu dubbisanii jiranii
lafarat abbaneti jartun lafasan bekan sena bekan umani bakarabu kay awala qaba abdari qaba dire jila qaba makan haja magut makan lafasani maka oromoti yama ma falmu hindan denya ragada mekane facu hindan denya
malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obbo yirga yeshano ammo
unet kelilna kelilooch mettaw ba cherkan ustehen gudday indiyo biyawtna በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተናክሮ ሄዶ የድንበር ቢወሰን በጣም አምጥሮ ነው እነት
ተደርካናኖ ለማኔ ትትዱፈኔ ትኒን ዳንጋ ከነኦሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ጭሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገቴ ሂከቹ ቀባ ስላከስተኤ ድማ አማረት ጥዬ ፈቹ ድሌን ሐፌ ሄገሬ ፍሌ ፈሊብ ኡራ ዱፋቱሬ sila gama walitti bu'iinsa sabaatitti illee hin cawu ture yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhe amana jedhan obbo yirgaa yeshinaw gabaas raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal adaamaarra
eega jijjiiramni itiyoophiyaa keessaa dhufee amma ganna tokko guuteera miidiyaa sabaa himaa jijjira makanan biyetti debi ankesa tokko oromia media network yokan oemni jijjiramni etiopia kesa attamitti jira maltu malta umale jede soran yad tintala siyasaf director oemn jawar mohammed juma tadarbe as studio kenyet yero argami gafate ture kuno
jawar namedun khana bagay rosinjeda khana makalim khetitin siyama lim khan kengaf makan romo atamo director oemnit ardafi enu siyam
abba romo nawai
abba romo galati galchin wan studio ke ndu ftef
galto males
klensa owa khisa dufte tenna le namti ko lafti owu majirti klensa lamana kam tlaftite tuma dural le namo kam wal tigarti kana lafti ndedo tan namo lafa kam duri jirtu modalatu america
lafti wan adum ba te sebe ta ga chabin da bro ege dufe tanu garu fa magaru me so le chabbi jira simo ro
akana ya kolum kes
ol kes
dan samari tenna dabar ga farmayatan wan biya wada galtan jira biiti san itruftan mo dikka guddan bay san simate fardani san simate ororo lichoni san simate kanti ken san simate namo wan kakkatin san simate wan jabdu janna jetani biya dachatani mant jabdu jannan wan dirti fute jabdu jede wan wan nyenche fude jaba jede jedani biiti san itruftan bi motum mara qabdu khisaduftan gamachu guddo khisaduftani qalbin nama kakki jirti khara deera nam durjira mangartani manjetan biya
ero anda kesan mirkan guddature ruma astaulle mirkan sunte ko kamaleo serba kan guddisena njifanno argante jebessa hojigra fulura hojada khajuna dama ture ero anda ketis hojin guddan ratte fulle fadde nemne kasa taskaba ka akamale cis tiko saka gadikabatu hojira ta kafulle fatam o charaki baye gone gar umma tatin baye mulage manni manni yada tiro anda kesan tiko jegum se dadda ture ka kum se dadda ture sir w matore sunun dira bate umun kan tas gabay jira tiko ka garan ngain ka gam hogganotatin hogganni siyasa ayun wali dufani akka wali maryatan akka wangar fuldura dalagamu kaburatti wala fakayatan tokuman mata yego mame tokuman ayota tokuman hogganot siyasaf hogganot gargara dufu akka kabu baye jarraine sunigaru gototi mil koine kisatu wari biya bulchu man heddu isan gargara ture hoggan seddu isan gargara ture gargar sa kana garu institutionalize go yachu ndandenye na ofitika bundandenye ma rakwam o mukanaf lafina yokimo dabina hoggan sa mulachu sati
gafiti yattantu atu na debisu jirta egi dattanam jia torba saddeti demu jirti amma dubitan qajeelu male wonnati jettuman gamu mataati wonni qajeelu malman garbulchin saati wonni qajeelu malman gam kan keetin lentanan wonni qajeelu malman
gamu mataati wonni qajeelu male wanjir duga dubanne umman keen wan irae gam ol hojjete wan duga fan hundo hojjete jira yero dro lene gam hun sinjete ko la kotas gabbi ture motumman thana ufra lafise ture motumman tan ogala maf yero kennafi opsa wan barbaad dangafi eddu ko man kun gafi de facu kapsai gafi te sen la madisa biya tas gaboftu filannon ko bi fatas ga ba ina cewu jenni umat kin gorsene ba ambur rahma walagat walagar rahma rarge targe anga wallot umat kin kes de ne umat dage tas gabes jebina motum matin bi sun kabula ji namni kin wal dage abba gada dage anga fa dage darga ges dage kesi sheki dage nage anjira chuga matatin gam hogana tilay duyalan mugatti mujimistera jowata durado herratti seenaa guddaa dalage waan oromoo fi itoophiyaa boonse dalage nagaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna ka jau karoora waloo baasuu qaba ture yeroo dhumaaf ka jennuun kan hangoone na yaadadha akka dhayineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenya rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatuu hin doorsisan kan gara manaa nuu amaratti okkur taate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee fashalaa jechuudha gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu onni agama maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutu guututti deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraa yoon as ba'u irra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laaffatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka xixxaa fi qe'in irraa gadi laaffatu gochuun laaffisee kan jedhullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agama hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna. Gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiinii fi uummatoota biraatiin akka waliin ittiin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran wanni fooyyessuun waa'ee jira garuu yaalatu jira.
Fuula hedduu keessaa wal dhabaa jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnootaa kacuufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessa wal dhabe akkanaa kunen dabalaa deemuu fadanda'a xiqqaachaa deemuu fadanda'a. Waldhaba kana iyyuu haammeessuu jirmii deeqa jedhullee ni jira. Waldhaba kana maanti fide maaliin araarsuu malan.
Wanni fide hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota shantama kanatti waan humnaan ijaaramte tana fedhii fi dantaa uummataa irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannisni seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'in ijaarame. Saboonni. Ufin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameef haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuun kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akka sosocho'u waggaa sosocho'u walitti bobba'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuuf jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararitti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti kaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuurama kajaamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiranii sabaaf sablammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalan amma shakkiin fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeet gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Gama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dura dhaabate gara gadiisitti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaa ni gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun walma sirriitti.
Radion Sagale America Sagantana Afan Oromo Sanbataaf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nail Satin Dabars Kanar'a Kanuman Tumura Qopi Boritin Wolitte Debina Nagat Bula The Voice of-